CK Music from Mazda.
Music.
Oh, David, David, Mr. Love of Amma. Yo, boy, yo, yo. Yo, boy, yo, ma, so yo, ma, so. Alani, ke, ke, ke. I wanna love you. Manje umuse wakonda kwata na phobia. I wanna love you, I wanna be your soldier. I wanna make it up to you, baby. Yeah. Ukani kwila jabe. Nenzo kamba bwino bwino mahu ya enda. Ni makufuna kaya ni chani chileza. Wali wa micha baby, yeah, baby, yeah. Ah, baby, yeah.
I'm like an American black soldier.
American black soldier.
On a mission fighting for your love. Oloka weza kabwele na thunder. Iwe na inde paka forever. Iwe pretty pretty woman. Iwe na inde together. Nima vikonda ukavala card dress carrot. Na inde na valila po mandi na kavest. Palas na kuchose na mwandi na chest.
I wanna love you. Manje umuse wagonda kwata na phobia. I wanna love you, I wanna be your soldier. I wanna make it up to you, baby. Yeah. Ukani kwila jabe. Nenzo kamba bwino bwino mahu ya enda. Ni makufuna kaya ni chani chileza. Wali wa micha baby, ah baby, yeah. Ah baby, yeah.
Ni mabela mongo anagwira magumbire. Ni mafuna we utakwa bana umbiwe. Patika jaka fobia. Kabele ni mangana nako. Nga tulipa fupi na ide.
Ni maona mongo nilimuchi roto. Kolo kapela na wina roto.
I wanna love you. Manje umuse wakonda kwata na phobia. I wanna love you, I wanna be your soldier. I wanna make it up to you, baby. Ukani kwila jabe. Nenzo kamba bwino bwino mahu ya enda. Ni makufuna kaya ni chani chileza. Wali wa micha baby, ah baby, yeah. Ah baby, yeah.
Elo ukakamba many time. Nima chita na kumvelela. Ukakamba so. Niza konka so.
You my sunshine. Zona baby ndiwe zuba yanga. Nifuna ni kukonde. Baka na kusila kwa chalo.
I love you mama.
Mulatiwa, we mpenzi yangu, we mke wangu, nakulata.
I wanna love you, manje umuse wagonda kwata na phobia. I wanna love you, I wanna be your soldier. I wanna make it up to you, baby. Ukani kwila jabe. Nenzo kamba bwino bwino mahu ya enda. Ni makufuna kaya ni chani chileza. Wali wa micha baby, ah baby, yeah. Ah baby, yeah.
Music exclusive from CK Music Promos.com.